manyiro kusaba watasaba teyebaka umuze kuba muze oli wa manyiro kukea watakea tebuziba umuze kuba muze oli wa manyiro kuwakana watawakanye teyebaka umuze kuba muze oli wa manyiro kuliba wataliba kota ulira mirembe mazima tulamye abaline mize bibi abange tulabye fe tulabye ne mize bibi mazima tulabye abange tulabye fe mazima tulabye tulabye ne mize bibi umuze kuba muze oli wa manyiro kuba watabye teyebaka umuze kuba muze oli wa manyiro kuloga wataloga tasanyuka umuze kuba muze oli wa manyiro kusera wataseze taba mirembe mazima tulabye abange tulabye fe mazima tulabye tulabye na bemize bibi mazima tulabye manange tulabye fe umuze kuba muze abange tulabye tulabye na bemize bibi manange tulabye
Abange tulabye fe, mazima tulabye.